It's 202 man, 243. OG. Roos Wagwan fam. Let's get it.
Now what my post? I'm in the post.
Bring it back, bring it back. Bring it back, daddy.
No wapa coast, Mindo boss,
Bring it back, bring it back, bring it back, OG.
No wapa coast, na sina pose. Na kaza socks, na funga boot in token duke. Na futa chose, na chunon goes. Nishapo bana, kila pande, jua code. Sio magi pesa tena, nishajipata tena. Sio nagi danger tena, njoja ribu wena. Kama una voko tema, tupambane tena. Kwa biashara good seller, let a deal winner. Many good fella. Mr. Risky Taker, kwenye misha pesa, na kuwa undertaker. Na pika misha mingi, na wakera kira. Na wacheka chika, wana heka heka. Na wapa kuzi, mindo boss,
Bring it back, bring it back, bring it back, daddy.
Na wapa kuzi, mindo boss,
Bring it back, bring it back, bring it back.
Sinaza cases hama demo etu na pesa nyingi. Sianka ikidi kwa focus ni mekaza dingi. Tushajipanga, tushajipata tuda pesa nyingi. Nikona mbinu nyingi sana za kuwini case. Nishapambana vita nyingi dina itwa jeshi. Nishavurugwa kila pande nikapewa case. Nishanga ika kila pande vkodi sina cash. Nishatumwa, nishavurugwa. Nishatumwa na wakubwa nikaleta change. Nishatoswa na madem nikanyimwa pensi. Nilikuwa sina na kashi na kubali, yes. Leo dili za jipanga riski nyingi, yes. Na wapa kuzi, mindo boss,
Bring it back, bring it back, bring it back, daddy.
Na wapa kuzi, mindo boss,
Bring it back, bring it back, bring it back, OG.
They didn't believe in me, but Roos did.